My baby say I'm so complicated. Complicated. My baby say I'm complicated. Complicated. It's happening now. Oh, it's happening. It's happening now. Oh, it's happening. Kwa nini kilewa? Namkosea nani? Na yule aselewa atoke umundani. Kwa nini kilewa? Namkosea nani? Na yule aselewa atoke umundani.
MJ Records.